Swice punk baby.
Baby, my girlfriend, girlfriend. I got no
yeah.
Girlfriend, girlfriend.
She got my head, baby.
One on a wonder why miss somebody don't miss you back. Hata nipige simu ni texti kujibu ataki. Wengi walitoswa hado kadisi kwamba amechoka. Bado namuona nyota, yeye ananiona widi. Kiungana tukawaka, geto hakuna baridi. Ndo maana namsaka kumtaka inabidi. Siku muona nina data kumisi inazidi. Jowera iswa geto kakifanya kwa masudi. Na mimi ni daseto sitokesha kama bundi. Unaga so kiwa na mimi unaga no. I love to know kiwa na mimi you give it all. Unaga so kiwa na mimi unaga no. I love you too, you love me baby, so let me know. Na furai nikikuona baby girl. Tena na furai ukipa you a homeboy. You call me baby, mi ndo wako love joy. Hata nikiwa soba nikikuona na enjoy.
Na enjoy.
Mi na enjoy. Mi na enjoy. That's what they say it. Me now na kauteka moyo, that's why she broke it. She's on fire, she made me firebender. I was on the bed, I'm like damn, I surrender. She's on fire, she made me firebender. I was on the bed, I'm like damn, I surrender. Na navyo mpenda, jotwe pamoje kama mjuki na ugenda. Siwezi kuwa pretender, na kwa mwingine siwezi kuenda. Nafurahi nikikuona kita, ila sifurahi nikikuona labda uko na jamaa. Na nipa sira na nkatisha tamaa. Yeah, napata wivu kacha. Nafurahi nikikuona baby girl. Tena nafurahi ukipa jua homeboy. You call me baby, mi ndo wako love joy. Hata nikiwa soba nikikuona na enjoy.
Na enjoy.
Mi na enjoy. Mi na enjoy. That's what they say it. Me now na kauteka moyo, that's why she broke it. She's on fire, she made me firebender. I was on the bed, I'm like damn, I surrender. She's on fire, she made me firebender. I was on the bed, I'm like damn, I surrender.
I
surrender.
Marie Jane is on the beats. E-Production.